Bag don't pick up, I'ma lose it. All I need is grass, meaning boozy. I ain't worried about Jana Juicy. Comparing me to these rappers, nikaku ni tusi. Wale dani masa ni cheese ya kiosha mbuzi. Sweki my girl kwa nduthi. Yani malkia, kumleta form unajua ni atia. Kitae kwenda loom, tadae kumkatia. Na drop the boys mekuwa stu, tangu last year na mnadai ni hard. Kuna pichin lipi kwa stu, nikitae mafas, ukedani niko charge. Nili come slim. Ungedhani na first. Magizani nko home na mix. Nikisha wera na dos kwa mat. Hater kwa comment ya catch on us. Umzima na utoto kabita pan. Ikiangusha ngoma inakuwa the one. Na nime drop ngoma ka 101. Sezili pia feature na jitambua viva. Kukusali kamsesha kanipa gas.